Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu amor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor.
Aleluya. What a mighty day today. What a wonderful day.
Ni siku kuu kiasi gani leo hii?
Today is the day the Lord has created.
Leo ni siku ambayo Bwana ameiumba.
And it's a blessed day.
Na ni siku iliyobarikiwa.
It's an awesome blessed day.
Ni siku ya ajabu iliyobarikiwa.
I'll be teaching on the process that you go through when you are a Christian to polish you.
Nitakuwa ninafunza kuhusu ile hatua au mfululizo unaopitia ili ukue katika Ukristo wako.
To become more mature.
Hivi kwamba ufanyike mkomavu zaidi.
The processing that God passes you through as a Christian.
Zile hatua ambazo Bwana anakupitisha kama Mkristo.
In the book of Exodus, today I'll be looking at what does it take for you to get close to God.
Katika kitabu cha Kutoka, na leo ninaenda kutazama kuhusu itakugharimu nini ili uweze kusongea karibu na Mungu.
I'll be looking at the processes you go through and that you need to go through in order to encounter God.
Nitakuwa nikiongea kuhusu zile hatua ambazo unapitia hivi kwamba uweze kukutana naye Mungu.
So that you can grow in the Holy Spirit.
Hivi kwamba ukakue katika Roho Mtakatifu.
I want you to understand.
Ningalipenda uelewe.
That the first thing that happens.
Kwamba kitu cha kwanza kinachotendeka.
When you become a Christian.
Wakati unafanyika Mkristo.
Is that you become young again.
Ni kwamba unakuwa mchanga mara nyingine tena.
When you receive the Lord, you become young again.
Wakati unampokea Bwana unakuwa mchanga tena.
So you become a young Christian.
Kwa hivyo unafanyika Mkristo mchanga.
And it's very important as a young Christian that you grow.
Na ni muhimu sana kama Mkristo mchanga kwamba upate kukua.
It's extremely important that you grow in Christ Jesus through the works of the Holy Spirit.
Na ni muhimu kabisa kwamba uanze kukua katika Kristo Yesu kupitia kwa kazi ya Roho Mtakatifu.
And that process of growing.
Na ile hatua ya kukua.
Involves a few changes that take place in your life.
Inahusisha mabadiliko kadhaa ambayo yanafanyika katika maisha yako.
So it's very important for us to understand that when you become a Christian.
Kwa hivyo ni muhimu sana kwetu kuelewa kwamba unapofanyika Mkristo.
You have to go through a process.
Itabidi upitie katika hatua fulani.
Now, one of the biggest problems that we have had in church.
Na sasa mojawapo ya shida kubwa kabisa ambayo tumekuwa nayo katika kanisa.
Why even the church is where it is because.
Sababu inayofanya kwamba kanisa liko mahali pale lilipo sasa hivi ni kwa sababu
the church has not been able to help us grow as Christians.
Kanisa halijaweza kutusaidia kukua kama Wakristo.
The church itself has not grown because you are the church.
Kanisa lenyewe halijakuwa manake wewe ndiwe kanisa.
I want you to understand that when you become a Christian.
Kwa hivyo nataka upate kuelewa kwamba ukishafanyika Mkristo.
You become a new creation.
Unakuwa kiumbe kipya.
And so there is need for you to grow in the Holy Spirit.
Na kwa hivyo kuna hitaji kwako kukua katika Roho Mtakatifu.
There is need for you to grow in walking with Christ.
Kuna hitaji kwako wewe kukua katika mtembeo wako na Kristo.
So you can become mature even as in receiving the Holy Spirit.
Hivi kwamba ukakomae hata pale katika kumpokea Roho Mtakatifu.
After receiving the Holy Spirit, then you can go ahead and do all those things that appertain to being a Christian.
Baada ya kumpokea Roho Mtakatifu, basi unaweza kuendelea na kufanya haya mambo yote yanayomhusu Mkristo.
But today I'll focus on a personal basis on you and your heart, the heart of the church. So it is really your heart.
Kwa hivyo kwa hakika ni moyo wako.
That you give to the Lord. And we'll look at the heart today and the issues of the heart.
Ambao unampatia Bwana na tutatazama moyo leo na maswala ya pasayo moyo.
As relating to how you grow up as a Christian.
Na kuhusiana na jinsi unavyokuwa kama Mkristo.
So when I talk to you and I talk to this country and say, look.
Kwa hivyo wakati naliwanenea na nikanenea inji hii nikasema tazama.
The Lord has prepared you as a vessel of honor.
Bwana amewanda kama chombo cha heshima.
The Lord has marked you.
Bwana amewaweka alama.
And prepared to use you.
Na kujiandaa kuwatumia.
As a vessel of honor to transform, to change the other nations of the world.
Kama chombo cha heshima kubadilisha na kugeuza. Kubadilisha mataifa mengine ya dunia.
To change the other people of the world.
Kubadilisha watu wengine wa dunia.
to change the other provinces,
kubadilisha mikoa mingine,
that means it is your heart.
Inamaanisha huo ni moyo wako.
That the Lord has marked. So that vessel that I was talking about as a golden vessel.
Ambayo Bwana ameweka alama. Kwa hivyo hicho chombo cha dhahabu ambacho nilikuwa ninanena kuhusu.
Is essentially your heart the Lord was talking about.
Msingi ni moyo wako ambao Bwana alikuwa ananena kuhusu.
But let us look back in the Old Testament.
Lakini kwanza hebu tutazame agano la kale.
And see the ways of the same Jehovah God.
Na tuone njia zile zile za huyu Mungu mmoja Yehova Mungu.
His ways that do not change.
Njia zake zisizo badilika.
Let us look back and ask ourselves.
Hebu tutazame na tujiulize.
How did God cleanse those people?
Bwana aliwatakasa vipi watu hawa?
When they became his own.
Wakati walifanyika wake binafsi.
The process of sanctification is essentially to clean you up.
Hatua ya utakaso kimsingi ni ya kukusafisha wewe.
And if you are not cleaned up well,
na kama haujasafishwa inavyopasa,
you always end up recycling back to sin.
Kila wakati unaishia kurudi katika dhambi.
Back to the world.
Kurudi katika dunia.
And that is the process God does not want you to go through.
Na hiyo ndio hatua ambayo Bwana hataki upitie.
Of recycling back.
Ya kurudi katika dhambi.
We have read scriptures like Hebrews chapter 6 verses 4 to 6 which say.
Tumesoma maandiko kama waraka wa Ibrania mlango wa 6 mstari wa 4 hadi 6 unaosema.
It is impossible, which means it's not possible.
Haiwezekani, kumaanisha haiwezekani.
For you to come, receive Christ.
Kwako wewe kukuja kumpokea Kristo.
Be born again.
Uzaliwe tena.
And then recycle back to sin.
Alafu rudi tena katika dhambi.
Hebrews 4 to 6 says.
Waibrania 4 hadi 6 inasema.
You cannot be brought back to repentance.
Hawezi kurudishwa tena katika toba.
That's what it says.
Ndivyo ndivyo inavyosema.
And that's what the Almighty God says. That means that word will be fulfilled.
Na hivyo ndivyo anavyosema Mungu mkuu. Hiyo inamaanisha neno lake litatimilizwa.
We have also read from scriptures like 2 Peter.
Tumesoma tena kutoka kwa maandiko kama vile waraka wa pili wa Petro.
Chapter 2 verses 19 to 22 which says.
Mlango wa pili mstari wa 19 hadi 22 unaosema.
Your final condition is worse than you were in the beginning when you recycle back to sin.
Hali yako ya mwisho itakuwa mbaya sana kuliko ile ya kwanza wakati ule unarudi katika dhambi.
We have also read scriptures like Hebrews chapter 10 verses 26 to 31.
Tumesoma tena maandiko kama Waibrania mlango ni wa 10 mstari ni wa 26 hadi 31.
26 saying, if we deliberately keep on sinning after receiving the knowledge of the truth.
26 unaosema, ikiwa tutaendelea katika dhambi kima kusudi, baada ya kupokea ufahamu wa ukweli.
No more sacrifice for sin is left for us.
Haibaki tena dhabihu ya dhambi kwa ajili yetu.
That means God will fulfill to the letter.
Hiyo inamaanisha Mungu atatimiliza mambo yote.
Every single word in these scriptures here.
Ambayo amenena katika maandiko kwa neno lake hapa.
And that means it is not God's plan that you recycle back to sin.
Na hiyo inamaanisha si mpango wa Mungu kwamba wewe urudi tena katika dhambi.
You understand somebody?
Je, umeelewa mtu?
So it is not the plan of God that you go back to sin.
Kwa hivyo sio mpango wa Mungu kwamba urudi katika dhambi.
And today I'm going to talk on some of the basic issues, personal issues that you deal with.
Na leo ninaenda kunena kuhusu mambo ya kimsingi, mambo ya kibinafsi unayokabiliana nayo.
As a Christian, and I'll bring you to a point.
Kama Mkristo na nitakuleta hadi kwa kiwango.
Where you can be able to review yourself, to re-examine yourself and say, Lord, ever since I became a Christian, have I grown in faith?
Ambapo unaweza kujichunguza tena kibinafsi kama mtu na useme Bwana, tangia nilipofanyika Mkristo, je, nimekoma na kukua katika imani?
Have I grown in these things here?
Je, nimekua katika haya mambo hapa?
And if the answer is no, then why haven't I grown?
Na kama jibu ni hapana, ni kwa nini basi sijakuwa?
The church failed because the church has been an infant for a very long time.
Kanisa lianguka kwa sababu limekuwa ni mtoto mchanga kwa muda mrefu sana.
The church did not grow, that is you are the church.
Kanisa halikukua, yani wewe ndiye kanisa.
You became an infant for a very long time.
Umefanyika mtoto kwa muda mrefu sana.
The Bible tells us that when you are young,
Biblia inatuambia kwamba wakati ulikuwa mchanga,
and you begin to grow in the issues of God,
na ukaanza kuwa katika mambo ya kiungu.
Even as a child, when a child begins to grow, they begin with milk and then they go to solid food.
Hata kama mtoto, wakati mtoto anaanza kukua, anaanza na maziwa, alafu anaanza chakula kigumu.
And become stronger.
Alafu anafanyika mwenye nguvu zaidi.
But when you are young,
lakini wakati wewe ni mchanga,
you are vulnerable. So in the same way as a young Christian, you are very vulnerable.
Unahatarishwa sana. Kwa hivyo kwa njia ile ile, wewe kama Mkristo mchanga uko unaathirika au una hatari mingi.
Unless you grow,
ijapokuwa ukue,
and it's different levels of growing,
na ni katika viwango tofauti vya kukua.
Even when you are called to ministry,
hata wakati unaitwa katika huduma,
you have to grow in those areas.
Lazima ukue katika hizo sehemu.
Even when you are called to different aspects of serving the Lord, you have to grow in those areas.
Hata wakati unaitwa katika vipengee tofauti vya kumtumikia Bwana, lazima ukue katika hizo sehemu.
Even I am still in the process of growing further. You can never stop growing in these things.
Hata mimi ningali katika hatua ya kuendelea kukoma, maana hauwezi kuacha au kukoma makukua katika mambo haya.
It depends on where you are at and what the nature of the calling is.
Inalingana wewe uko wapi na asili ya mwito wako ni upi.
But let's look up in the Bible and see the book of Exodus chapter 30.
Lakini wacha tuangalia katika Biblia na tuone kitabu cha Kutoka mlango wake ni wa 30, kisha tuone
and see what happened during that time.
Tuona ni nini kilitendeka kwa wakati huo.
The time of Moses.
Ule wakati wa Musa.
How did God clean up these people?
Mungu aliwasafisha vipi watu hawa?
Bringing them from the world, bringing them from a system to which they have conformed.
Akiwatoa kutoka duniani, akiwatoa katika mtindo ambao walikuwa wameungamanishwa nao.
To a system to which they were built.
Katika ule mtindo ambao walikuwa wamejengeka ndani yao.
All of you.
Ninyi nyote.
Wherever you were before you became Christians.
Popote mlipokuwa kabla hamjakuwa Wakristo.
You built your lives based on the world system.
Mulijenga maisha yenu mkizingatia mitindo ya kidunia.
But today.
Lakini leo.
Let us look at what God wants you to go through.
Hebu tazame kile ambacho Bwana angependa mpitie.
In order to come to the rightful conformation.
Hivi kwamba mkafikie ule muundo mnaofaa.
And I want you to understand that is a painful process. It is a process of pain when God will call you, when you're pledging allegiance here.
Nataka ujue kwamba ni hatua ya uchungu wakati Bwana atakuwa amekuita, wakati Bwana atakuwa nakuleta kwake ukijitoa wakfu kwake.
When he will call you, he will cause you to leave certain things.
Wakati atakuita, atakusababisha uache mambo fulani.
But I want you to know that it's a painful process.
Lakini nataka ujue kwamba ni hatua yenye uchungu.
And that is the process that was called crucifying your flesh.
Na hiyo ndio hatua iliyoitwa kusulubisha mwili wako.
And carrying your cross and following Christ.
Na kubeba msalaba wako na kumfuata Kristo.
Let us see way back in the Bible what happened to the children of Israel.
Hebu tuone pale nyuma katika Biblia nini kilitukia kwa wana wa Israeli.
And the instructions given by God.
Na maagizo waliopewa na Mungu.
Chapter 30 of the book of Exodus.
Kitabu ni cha Kutoka mlango wake wa 30.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
Cleansing, the process of cleansing.
Utakaso, natazama hatua ile ya utakaso.
Verse 17, I'm reading down.
Mstari wa 17 nasoma kuendelea pale chini.
Let's see where we can reach with this one here.
Hebu tuone tafika wapi na hii hapa.
He says.
Anasema.
Then the Lord said to Moses.
Kisha Bwana akamwambia Musa.
Make a bronze basin with its bronze stand for washing. Place it between the tent of the meeting and the altar.
Fanya na birika la shaba na tako lake la shaba ili kuogea, nawe utaliweka kati ya hema ya kukutania na madhabahu.
And put the water in it.
Nawe utalitia maji.
Aaron and his sons that wash their hands and their feet with the water from it.
Na Haruni na wanawe wataosha mikono yao na miguu yao humo.
Whenever they enter the tent of the meeting,
na hapo waingiapo ndani ya hema ya kukutania,
they shall wash with the water so that they will not die.
Watajiosha majini ili wasife.
Listen to that.
Sikia hiyo.
And when they approach the altar to minister by presenting an offering made to the Lord by fire,
au watakapo ikaribia madhabahu ili watumike kumteketezea Bwana sadaka ya moto,
they shall wash their hands,
wataosha mikono yao,
and feet,
na miguu yao,
so that they will not die,
ili kwamba wasife.
That's the second time he says that, you know.
Unaona hiyo ni mara ya pili anavyosema hivyo.
And then this is to be a lasting ordinance.
Na neno hili litakuwa kwao amri ya milele.
For Aaron and his descendants for generations to come.
Kwake yeye na kwa wazao wake Haruni katika vizazi vyao vyote.
Now look at this somebody.
Sasa tazama hapa mtu.
God had just gotten these people from a world system.
Mungu alikuwa amewatoa tu hawa watu kutoka kwa mtindo wa kidunia.
They were not clean in his eyes.
Hawakuwa wasafi machoni pake.
And he was beginning to teach them worship.
Na alikuwa anaanza kuwafunza kuabudu.
Essentially what I'm talking about today.
Kimsingi kila ambacho nanena kuhusu leo hii.
Is worship.
Ni kuabudu.
God created you to worship him.
Mungu alikuumba umwabudu yeye.
The sole reason for which you were created is to worship him.
Sababu ya pekee iliyofanya ukaumbwa ni kumwabudu yeye.
So when God says,
kwa hivyo wakati Mungu anasema,
he wants to sanctify you.
Anataka kukutakasa.
That means he wants to prepare you for worship.
Hiyo inamaanisha anataka kukuandaa kwa ajili ya kumwabudu.
And you see the process that God was passing them through.
Na unaona ile hatua ambayo Bwana alikuwa anawapitishia.
So they can be able to worship him.
Hivi kwamba wapate kumwabudu.
He says lift up those holy hands and worship him.
Anasema inua hiyo mikono mitakatifu kisha umwabudu.
And look at what he was passing them through.
Na angalia kila alikuwa anawapitishia.
He was giving specific instructions.
Alikuwa anapeana maagizo maalum.
And calling it an ordinance, a covenant with them.
Na alikuwa anawaambia amri agano pamoja nao.
And it says they shall wash their hands and feet. And that basin is made of a specific element.
Na anasema wataosha mikono yao na miguu yao. Na ile besini ilikuwa imetengezwa kwa kitu au chuma maalum.
And then be holy in his eyes.
Alafu wawe watakatifu machoni pake.
And they shall do so they may not die.
Na watafanya hivyo hivi kwamba wasife.
So they were beginning to understand that going to be in the presence of God.
Kwa hivyo walikuwa wameanza kuelewa kwamba kuenda kukua katika uwepo wa Bwana.
God Almighty. And this is a serious process.
Mungu mkuu. Na hii ni hatua ya kumaanisha.
And we are going to read a little bit further.
Na tutaenda kusoma chini yake zaidi.
When God calls you as a Christian,
wakati Mungu anakuita kama Mkristo,
it is a holy calling.
Huo ni mwito mtakatifu.
And I have preached this to you over and again.
Na nimewahubiria hii mara na mara tena.
And I've said, you essentially move from outside.
Na nimesema kimsingi utasonga kutoka nje.
Into the holy of holies.
Kuingia patakatifu papa takatifu.
That is a holy place where there is judgment. We know that already.
Hapo ni mahali patakatifu sana ambapo pako na hukumu na hiyo tujua tayari.
We know that the high priest.
Tunajua kwamba kuhani mkuu.
Did not enter there until they prepare themselves for 3 days.
Alikuwa haingi pale hadi ajiandae kwa siku tatu.
And they fasted and they abstained from touching their women, their wives.
Na walifunga na kujikana hata kushika wake zao.
They abstained from all sin and they tied bells on their feet.
Wakawachana na dhambi zote na wakafungiwa kengele katika miguu yao.
Because if you were not sitting right in the presence of God.
Hivi kwamba kama haukukuwa umeketi sawa katika uwepo wa Mungu.
You were stricken.
Ulipigwa.
There was judgment there.
Kulikuwa na hukumu pale.
That's why he repeats it. He says, otherwise they will die.
Na ndio sababu anairudia, anasema tena, watakufa la sivyo.
So they may not die.
Hivi kwamba wasife.
So when God calls you as a Christian.
Kwa hivyo wakati Mungu anakuita kama Mkristo.
It is a holy calling.
Ni mwito mtakatifu.
He's calling you to walk right into the holy of holies.
Anakuita utembee uingie moja kwa moja hadi patakatifu papa takatifu.
Because the curtain.
Kwa sababu pazia.
That was separating the outer court and the inner court is now ruptured.
Ambayo ilikuwa inatenga nyua za inje na patakatifu pa watakatifu sasa imepasuliwa.
And he's calling you to go in there.
Na yanakuita uingie pale ndani.
And there are a lot of other scriptures you can read later.
Na kuna maandiko mengi mengine ambayo unaweza kujisomea pale baadaye.
About what you offer when you go in there.
Kuhusu kila ambacho utapeana wakati unaingia pale ndani.
The calling as a Christian is actually to offer the blood of Jesus to the Father because that's the only sacrifice the Father receives.
Lakini mwito kwa Kristo kwa hakika ni kuweza kupeana au kutoa sadaka ya damu ya Yesu kwa Baba kwa sababu hiyo ndio dhabihu ya pekee ambayo Baba anaipokea.
And let us see how it continues here.
Na hebu tuone jinsi anavyoendelea hapa.
With the anointing oil.
Kwa mafuta ya upako.
Verse 22. And he says, then the Lord said to Moses, take the following fine spices, 500 shekels of liquid myrrh, half as much, that's about 250 shekels, of fragrant cinnamon, 250 shekels of fragrant cane, 500 shekels of cassia, all according to the sanctuary shekel, and a hin of olive oil. A hin is a measure of olive oil.
Mstari wa 22, kisha Bwana akasema na Musa na kumwambia, jitwalie manukato yaliyobora, manemane mbichi, shekeli 500, na mdalasini wenye harufu nzuri nusu ya kiasi hicho, yapata shekeli 250, yani shekeli 250, na kane shekeli 250, na kida shekeli 500, kwa kuiandamana shekeli ya pahali patakatifu na mafuta ya zaituni kiasi cha vibaba 5, yani kipimo kiwango cha mafuta ya mzaituni.
Make these into a sacred anointing oil, a fragrant blend, the work of a perfume. It will be a sacred anointing oil. Then use it to anoint the tent of meeting and the ark of the testimony and the table and all its articles, the lampstands and its accessories and the altar of incense and the altar of the burnt offering and all its utensils and the basins with its stand. You shall consecrate them so they will be most holy, and whatever touches them will be holy.
Nawe utayafanya mafuta ya kutiwa matakatifu, marhamu iliyochanganywa kwa kazi ya ustadi ya mtengenezaji manukato, yatakuwa ni mafuta matakatifu ya kutiwa. Nawe utaipaka hema ya makutano kwa mafuta hayo, na hilo sanduku la ushuhuda, na hiyo meza na vyombo vyake vyote, na kinara cha taa na vyombo vyake, na madhabahu ya kufukizia uvumba, na madhabahu ya kuteketezea sadaka, pamoja na vyombo vyake vyote, na birika na tako lake. Nawe utavitakasa vitu hivyo ili we vitakatifu sana. Tena kila kivigusacho vyombo vile kitakuwa kitakatifu. Nawe utawatia Haruni mafuta na wanawe na kuwatakasa ili wanitumikie katika kazi ya ukuhani.
Listen to me.
Nisikize.
I'm taking you way back so you can understand the ways of God.
Ninawarudisha pale nyuma ili mpate kuelewa njia za Mungu.
The Lord told me to teach you this. He said take them back so they can understand my ways.
Bwana aliniambia niwafunze haya. Aliniambia wafunze ili waweze kunirudia wajue njia zangu.
Now listen to me.
Hebu nisikize.
God was preparing a preparation.
Bwana alikuwa anafanya maandalizi
for sanctifying the sanctuary.
Ya kutakasa patakatifu pake.
Even the altar.
Na hata madhabahu.
You see, they were touching even the ark of the covenant. That is the throne. That is where the glory of God comes and sits.
Waona walikuwa wanaguza hata sanduku la agano. Hiyo ndiyo enzi. Hapo ndipo utukufu wa Mungu ulikuwa unakuja na kuketi.
And he was giving specific instructions.
Na alikuwa anapeana maagizo maalum.
On how this place should be sanctified and cleaned.
Kuhusiana na vile mahali hapa panatakikana patakasike na kusafishwa.
For worship, prepared for worship.
Kwa ibada, pakiwa pameandaliwa kwa sababu ya kuabudu.
And at the end, he says, so those that are coming should also touch it with holy hands.
Na pale mwisho, anasema hata wale ambao wanakuja wapaguze na mikono iliyo mitakatifu.
So when God calls you,
kwa hivyo Mungu anapokuita,
into his sanctuary for worship,
katika hekalu lake katika kuabudu,
the first most important thing is, are you sanctified from sin?
Kitu cha kwanza cha muhimu kabisa ni kwamba je, umetakasika kutokana na dhambi?
Have you been separated from sin?
Je, umetengwa kutokana na dhambi?
And I'm going to bring you today to a place where you begin understanding that we have not worshipped God right.
Naenda kuwaleta kwa kiwango ambacho mtaanza kujua kwamba hatujaabudu Mungu jinsi inavyopasa.
Because we came from out.
Mana tulitoka kule inje.
And we did not even sanctify ourselves.
Na hata hatukujitakasa kibinafsi.
And we have sat in the church.
Na tumeketi kanisani.
With sin.
Na dhambi.
But I've also told you.
Lakini pia nimekwisha kuambieni.
That is a painful process.
Kwamba ni hatua ya uchungu.
That means there has to be a pain. We have to go through some pain here.
Iyo inamaanisha lazima kuwa na uchungu. Lazima tupitie uchungu kiasi hapa.
And I'm not going to read much of the other scriptures.
Na sitasoma wingi wa maandiko yale mengine.
One of them is the book of Jeremiah 18.
Moja wapo ni kitabu cha Yeremia mlango wa 18.
Just read it later.
utaisoma baadaye.
Jeremiah 18 tells you,
Yeremia 18 inakuambia,
that when the father removes you from out,
kwamba wakati baba anakutoa kule nje,
you need to be broken by him so he can work you as the potter works on the wheel, you know.
Unahitaji kuvunjwa naye ili kwamba akufanyie kazi jinsi mfinyanzi anavyofanyia kazi chungu chake katika gurudumu.
So he can break you through.
Kwamba aweze kukuvunja vunja zaidi.
That means he needs to break that conformation of the world.
Hiyo inamaanisha anatakikana avunje vunja ule mtindo ulio ndani yako wa kidunia.
Whatever you liked in the world.
Chochote ulichokipenda katika dunia.
There are many things you did in the world.
Kuna vitu vingi ulivyovifanya duniani.
He needs to remove them, break them from you, and today we are coming to you. I want to be more specific.
Anahitaji kuvivunja, kuviondoa kwako, na leo tunakuja kwako, lazima tuwe wa maalum, wa kibinafsi kabisa.
I'll get very personal today.
Leo hii nitaenda kibinafsi kabisa.
So you can understand the things in you.
Kwamba uweze kuelewa vitu vilivyo ndani yako.
That God wants to break and destroy.
Ambavyo Mungu anataka kuvivunja na kuviharibu.
So that he can use you.
Hivi kwamba apate kutumia.
I want you to understand that God cannot use you.
Nataka uelewe kwamba Mungu hawezi kukutumia.
Even receive you the way you are.
Hata kukupokea jinsi ulivyo.
If you have not shed all those things of the world.
Ikiwa haujawachilia mbali vile vitu vyote vya kidunia.
He cannot use you.
Hawezi kukutumia.
Let us be very clear about this.
Tuwe wazi kabisa kuhusiana na haya.
There is a process of growing.
Kuna hatua ya kukua.
And you can grow by learning and growing and learning.
Na wewe unaweza kukua kwa kujifunza na kukua na kujifunza.
But if you come from the world,
lakini kama utatoka duniani,
when you have things from the world still attached in your heart,
wakati ungali na vitu kutoka duniani vingali vimeunganishwa kwa moyo wako,
and when one side of your heart receives the Lord and you are holding on to the other things, that means you have not received the Lord.
Na wakati ambapo upande moja wa moyo wako umempokea Bwana na ule upande mwingine ungali umeshikilia kwa mambo mengine, hiyo inamaanisha haujampokea Bwana.
That's why I'm bringing you today.
Na hapo ndipo nakuleta leo hili.
So I want you at the end of this to examine yourself.
Kwa hivyo nataka wewe binafsi baada ya mafundisho haya ujichunguze.
Have I really shed those things of the world?
Je, nimeweka mbali, nimevitupilia mbali vitu vya kiduniani?
There are many of them, we don't have to discuss them. Gossip, lying.
Kuna vingi sana, baadhi yao haitaji hata kuvitaja. Masengenyo, uongo.
Talking on phone, backbiting.
Kunena katika simu, masengenyo.
Those are basic small things that you find across the Christians, you know.
Na hivyo ni vitu vidogo vidogo vya kimsingi ambavyo unapata katika nyanja Ukristo wote wote.
Lying, backbiting, talking, doing things, you know.
Uongo, kusengenya, kuongea kuhusu wengine na mambo kama hayo, kufanya vitu kama hivyo.
Talking about all these little things that happen. Do those things belong to God?
Kuongea ongea na mambo madogo kama haya. Je, hivi vitu vyote ni vya Mungu kweli?
That's where we're going to today.
Na hapo ndipo tunapoenda leo hii.
Look at the instructions he's giving Moses. He says, they should clean up. Worshipping God is not a joke.
Angalia vitu ambavyo au maagizo anayomwambia Musa, anamwambia itabidi wajisafishe. Kumwabudu Mungu kwa kusema ukweli sio kwa mzaha.
Worshipping God, you have been called as a Christian. You have been called into a deeper worship with God.
Kuabudu Mungu kama Mkristo sio mzaha, kwa hakika umeitwa kuabudu Mungu katika vilindi vya kiundani kabisa.
That is the fellowship we have with God.
Na huo ndio ushirika ulio nao na Mungu.
That is where he is resident.
Hapo ndipo anapodumu.
Worship is where he is.
Sasa kuabudu, ibada, hapo ndipo alipo.
You were created to worship God.
Wewe uliumbwa kumwabudu Mungu.
There is no way you are going to worship the jealous God when part of you still conforms to the world.
Hakuna vile unaenda kumwabudu Mungu huyo mwenye wivu wakati sehemu moja yako ingali ina miundo ya kidunia.
Paul was talking to them. Paul said, time will come when there will be need for the perfection of the saint. This is the time.
Paulo alikuwa na wanenea. Paulo akasema wakati utafika ambapo kutakuwa na hitaji la kukamilishwa kwa wateule. Na huu ndio wakati.
We have to make sure we can re-examine ourselves.
Lazima tuhakikishe kwamba tunaweza kujichunguza upya.
Look at ourselves.
Tujitazame.
Have I been perfected? If there is anything I need to shed, shed it now.
Je, nimekamilishwa? Kama kuna kitu ambacho nitakana niwache, achilia sasa.
Aceptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable. Señor. yo quiero.